Kodi nzona di kuti akufa dzauka? Kodi munga yankhe kuti inde? Ayi, mwina mwake. Zimene Bible limanena. Kudzakhala kuuka. Machitidwe 24 verse 15. Bible la dziko la tsopano. Kodi zimene Bible likunenazi, tingazikhulupiriredi? Inde. Tingazikhulupirire pa zifukwa zitatu izi. Mulungu ndi amene analenga moyo. Bible limanena kuti Yehova Mulungu ndiye kasupe wa moyo. Salmo 36 verse 9. Popeza kuti Mulungu ndi amene anapereka moyo kwa chinthu chilichonse cha moyo, sitingakaikire zoti angathe kuukitsa anthu amene anamwalira. Mbuyomu, Mulungu anaukitsapo anthu. Bible limafotokoza nkhani za anthu 8 amene anaukitsidwa. Pa gulu la anthu amenewa panali achinyamata, achukulire, amuna ndiponso akazi. Ena mwa anthuwa anaukitsidwa pasanapite nthawi yayitali kuchokera pamene anamwalira, koma mmodzi anaukitsidwa patatha masiku anayi ali mmanda. Mulungu akufunitsitsa kuchitanso zimenezi. Yehova amadana ndi imfa, moti amayiona kuti ndi mdani. Mulungu akulakalaka kugonjetsa mdana ameneyu mwakuukitsa akufa. Iye akukumbukira anthu onse amene ali mmanda ndipo akufunitsitsa kuwaonanso ali ndi moyo pa dziko lapansiri. Kodi zimenezi zikutanthauza chiyani? Zingatilimbikitse pamene wachibale wathu wamwalira. Sitingaopeso imfa. Tidzaonananso ndi achibale athu amene anamwalira. Ganizirani mfundo iyi. Nchifukwa chiyani timakalamba nkufa? Bible limayankha funso limeneri pa Genesis 3 verse 17 mpaka 19 ndi pa Roma 5 verse 12.